ukunye masiphakameni maqabane ngoba abantu abaninzi they are tired ngokumane besiva abantu bethetha. Abanye abantu ababinamdla ngoku xa umntu ethetha, abantu bafuna ukubona i-action. Njengokuba nathi siphila ngaphantsi kwezilantuza, kwezi political parties, kudala sithenjiswa but dololo i-action. So ke ngoku nathi abanye abantu xa besibona, xa simane sicacisa nge-communism, izawuba ngathi nathi siyafana nezi political parties of which thina sibe siyinto e-different. Hence ndisithi bana makukhe ngoku kuthathwe amanyathelo, kukhe kuyenzwe enye into esizawuthi xa sicacisela iyouth nazo izoba nomdla. Sisithi bana xa sirikruitha sesilapha ngoku qha asikwazi ugqithela because nathi sinida nina, nani nibe khona. Ngoku asikwazi ukuthi nathi sinida nina sibe thina okoko sasistuck entweni A1 ye-communism. Ndicela amane uvakala and makuyenzwe ngoku, makuyenzwe noba kuyenziwa ntoni. Sisukeni from ngoku kule level E1 siyeni kulevel 2. Sizawuyenzeni step by step and ke ngoku the more sifumana i-comrades the easier sizawukwazi ngalo ukubana maside sifikelele kule nto siyifunayo maqabane. Aluwa continua.